Yeah. What up, what up, what up? P-I-Z-Z-O-O. J4-E-S-I-Z-O. Yo. Check you on. Okay. Sina garaka, new move slowly. Sazile kwa supu wako na basket na move trolley. Kaujui ndo inaitua kwa the real balling. Haters keep talking, stalkers keep stalking. Nilisha break my glasses, no tossing. Daily niko underground, mazeka fossils. Hardcore, kwa soda ni skin yangu iko na fossil. Kwa nataka kuwa kami, make sure kuka dosi ya 4 pills. Nigga, I'm tough for real. Fresh to kill, reason na shikaga mic nikisema more Gucci, more rookie, more movies, niggas no do this. Niko makini clinic na vuta mahab. Young gifted and black ass with Danisa koda dab. Bola, niachana na bus na matatu. Skizu kinitaka nigo naeza nipata kwa cab. Na sign ma autograph mdani nikipiga ma lap. Flow bado ni fresh car warriors kutoka kwa tap. MC, nikishika MIC mule boy wataga tu ma rapper na ma hiccup. Kani donko na die tushaipata man. Kani waresh mko na die tushawapata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Kani donko na die tushaipata man. Kani waresh mko na die tushawapata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Hima tibio na spit ni kandimu. Ni kali. Relax kidogo kwangu ni mali. Vile napenda tu kuchill na mahanis. Whether I'm on top, I'm a down one itamani. Na bado, ha, na wambia mambo bado. Since last year na epuka trouble. Composing my rhymes, kuwa ata mwiki mambo. Uliza, the brother was humble. Skill magnificent, transmission diyo mambo. Yote, find me in my BM. Asubuhi sana, whether it's on the PM. Speeding in traffic, like I can't see them. Haters, you know I'm gonna kill them. Even when I close my eyes, I still see them. Planning my demise, but I got the device to detect their plans. I got them trapped like mice. Sub-zero temperatures, they're freezing in ice. They only have one option, to surrender or die. I'm better than the last, iller than the next. I even wonder why I was featured on this track. J4,
kani dom kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Kani dom kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know.
Yata nap squeeze ni viceroy. Uliza didi kwa hii game nando bad boy. Kau tui kwa hii game tumeka mto kudestroy. Round this kumake do no talking. So kibao kwa hii game more flossing. Get money money get money money. D-E-S-I-Z-O na mahane. Na ram this down daily kajigla. Nafanya marapa wengine wanakawa jinga. Ni E-C-O na P-I-Z-Z-O. Ukiatwa na demu wako mindo reason. Chukwa hii game weni fake mini do. Kani get una die nigga better come home. Ukinipenda nita kupenda pia. Usiponipenda sita kupenda pia. Disappear from here.
Kupenda pia disappear from here.
Kani drum kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Kani drum kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Kani drum kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know. Kani drum kona die to say pata man. Kani waresh mo kona die to show a pata man. Ni P-I-Z-O J4-E-S-I-Z-O. You know.